bankulinze abakukwata kumukwano bagambe nedda nze manyi nti wafuna yabalungi eyo ne bolira kawa ndi bankulinze abakukwata kumukwano bagambe nedda nze manyi nti wafuna yabalungi eyo kati mukwano ndekedani bibyenge mmere kusowani nze nakugamba ngeze nonyajani nopakanya nongambe obyakiwani mukwano gwesembera bakubyabo bye bamponjera abagalo nkyawe ondeke o baby ogende waliraga wa mukwano ndi bampulinze abakukwata ko mukwano bagambe nedda nze manyi nti wafuna yabalungi eyo ne bolira kawa ndi bankulinze abakukwata ko mukwano bagambe nedda nze manyi nti wafuna yabalungi eyo omutima gwange wagutwala sula mumazi geno gyembeera ninga gwe wassa mukomera nebyenkugamba gwe tobiwulira gwe nno saagala mukwano weekyange njagala nkutwale ewange olabe ne ku mikwano egyange n'abazadde bakwesunze byenkugamba gano gwo mazima bwe ziba nsimbi ennyingi sizirina ze nfubye okulaga ekyo kye nnina neera byonna gwe wabigaana ne bwoliraga wa mukwano ndi bampulinze abakukwata ko mukwano bagambe nedda nze manyi nti wafuna yabalungi eyo ne bolira kawa ndi bankulinze abakukwata ko mukwano bagambe nedda nze manyi nti wafuna yabalungi eyo abakukwata ko mukwano bagambe nedda nze manyi nti wafuna yabalungi eyo